ShankySupplier.com. Everybody MC Kacha, Kacha, Kacha. Sana kama zombi inatisha. Kuna muda na tamani angeshuka malaika, nimwambie shida zangu wenda zika tatulika. Muda mwingi na pambana nijokoe kwenye maisha, ila lingumu sana kama zombi inatisha. Kuna muda na tamani angeshuka malaika, nimwambie shida zangu wenda zika tatulika. Asante kwa kuninyima penzi lako, ila mibado natamani niwe wako. Mbele kiza wendo nuru yangu wewe, ni kama miujiza unataka kuniacha mwenyewe. Usimuvu oni, sikia sauti yangu kipenzi, come on, come on. Muda mwingi na kuwaza kila masaa kila dakika, pendo wako tabia yako sana imebadilika. Nyota yangu ya samani wewe imekumulika, siniache wenda kesho yangu ikabadilika. Kwanini?
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 Kwanini? Muda mwingi na pambana nijokoe kwenye maisha, ila hali ngumu sana kama zombi inatisha. Kuna muda na tamani angeshuka malaika, nimwambie shida zangu wenda zika tatulika. Muda mwingi na pambana nijokoe kwenye maisha, ila hali ngumu sana kama zombi inatisha. Kuna muda na tamani angeshuka malaika, nimwambie shida zangu wenda zika tatulika. Mchongo, 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 mchongo,
mchongo umebuma.
Mkeka umeveliti moja,
lo inaliuma.
Uongo, 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 uongo,
dada Fatuma.
Najifanya unanipenda kumbe wapi
unataka kunichuna.
Unataka kunichuna, kunichuna, unataka kunichuna.
Everybody MC Kacha. Mitoto wa mafia Kilindoni, mitoto wa Kigamboni, mitoto wa mtoni mtokani. Yeah, nakubali sana mitoto wa kusini. Wapi mitoto wa kivinje? Shokari wewe. Sikiliza, atai utamu. We mdogo Mosko. Yeah, nakubali sana Mukidayo. Weze boy. Yeah, msalimie msila chike. We omi crazy, omi akili mbili akili kaza. Yeah, nakubali sana HB.
ShankySupplier.com.